sawirkii 8-aad maalin oo maalmooga ka mid ah yaa walaalinsheeni iise nin ki dhaladi indhoola'aan ninkaas walma aragi korne iisena way baraayi walki saabsan lanka amoola ah wayna ari lankun eebbahe yaa adaabi dunida korkshay yaalan laki adaabi laakiin madiibaha ki dhaladi inay usi ahaada indhoolo eebbahey way fadaayi in awooddiis ki muujiyo dadkana tusa si aan hunuunaan taas darteed yaa iise walaa aan dhuufki tufi arada korsheey aradi madiisoo aan u siina indhooga yaa aan mariyi ninkii amoolaha ahay markaas yaa ninkii amoolaha ahay waay lik amri iniiseedo meelowga biyooga ki jiraan warta indhoogana dhago maddii indhooga biyooga ki shubina indhihiis aan furameen markaas yaa aad aan boodboodi farahi markaas yaa iise way ari iska soco laakiin mar dambe dembi aan fashooy taas way liki jeeda in hagga ruuha unuu maanta unkanahay indhoole ama amoole maddii unuu amoola nahayna iise way are ani way ahay iftiinki dunida kii ani insoo raa'ana mugdi ma galaaw noloshiisna iftiin yaa ki jaree.